Irenaeus Wait de América. Ni saa kumi n'imwe n'igice mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Ubu Ijwi ry'Amerika ryatanguye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi muramutse neza aho muri hose muri kumwe na Frederic Nkurikije. Uyu munsi kwa Mungu mu kanya gatatu turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu gitondo. Nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu Rwanda kiza kurangira isaa kumi na zibiri kuva ku iyo saha nk'uko bisanzwe. Turabashikiriza ikiganiro dusangire ijambo. Imbere yaho ariko Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi uyu munsi.
Urakoze Frederico, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro. Umusirikare agira kane yamuka muri Guine wo mu nteko za ONU za MINUSMA zagiye kubungabunga amahoro muri Mali yaratowe ikiziga kuri uyu wa gatandatu inyuma y'igitero ku kirindiro cyabo basirikare mu gisagara cya Kidale kiri mu buraruko bw'ico gihugu. Igitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba witirira Al-Qaeda ku munsi wa gatanu. Mu itangazo ryashyikirijwe n'izo nteko za MINUSMA muri Mali zavuze ko abakomeretse muri icyo gitero bashika umunani kandi bahujeje imiryango yabuze leta ya Guine n'abanyagihugu bayo abo basirikare baturukamwo. Tubibutse ko izo nteko zarungiswe muri Mali mu kwezi kwa ndwi umwaka wa 2013 kandi ziza ubwa mbere mu gutakaza abasirikare benshi baba bishwe mu gihe gushika ubu. Ubu abarenga 70 bamaze kuhasiga ubuzima. Abimukira bashika umunani barafuye abandi batari bake baraburwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye ku nkengera za Libya bariko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari nk'uko byashikirijwe ejo kwa gatandatu n'abasirikare bacungera inkengera z'ibahari ba Libya. Ivyo biziga umunani biri mu bashika 130 bari muri ubwo bwato bavuga yuko nabo nyene boba barafuye canke kumbure bakaba barashoboye kurokoka bakoga bagashika ku nkengera z'amazi. Umuvugizi w'igisirikare ca Libya gikorera mu mazi General Ayube Kaseme yatangaje kandi ko ikizura bagize ku nkengera z'igisagara ca Zawiya kiri ku birometero 45 mu burengero bwa Tripoli ku murwa mukuru bafashe ubundi bwato bwarimwo abimukira 570 nabo nyine bariko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Abategetsi mu buseruko bwa Afghanistan batangaza ko umwe mu basirikare b'ico gihugu yarashe abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bari muri ico gihugu yicamwo batatu akomeretsa uwundi umwe. Ibyo byabaye ejo ku munsi wa gatandatu muri district ya Achine ni mu ntara ya Nangarhar muri ico gihugu nyene. Umuvugizi w'ubutegetsi muri iyo ntara Ataulahe Kogiani yabwiye Ijwi rya Amerika ko uwo musirikare yaciye araswa aricwa n'abasirikare ba Amerika bagenzi babo bari bahejeje kwicwa. Umuvugizi w'abatalibani nawe yaciye atangaza ko uwo mwicanyi yakoze iryo bara ari umwe mu barwanyi babo bashoboye kwiyoberanya bavogera inteko za Afghanistan. Umwe mu badiplomate aho muri Afghanistan yavuze ko abategetsi bariko baratohoza ku rwo rupfu rw'inangarhari hari isano ngo barufitaniye n'urundi rwabaye imbere y'urwo aho abapolisi babiri ba leta ya Afghanistan bishwe n'abanyamerika mu ntara ya Helmand. Ivyo Amerika ikaba yavuze ko ryabaye isanganya hagati y'abavukana ikaba kandi yaciye isaba imbabazi kuri urwo rufu. Muri Leta Zunze za Amerika umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions yemeye kuzorenguka imbere y'umurwi w'abasenateri bajejwe gukurikirana ivy'amaperereza kuri wa kabiri mu gihe uyo murwi nyene ukiriko uratohoza uruhara uburusiya bwoba bwaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye. Mu rwandiko yandikiye kuri wa gatandatu Senator Richard Shelby wo mu mugambwe w'abarepublikani yamuka muri leta ya Alabama, Sessions yavuze ko iyo nginga yifashe yisunze ibiheruka gushikirizwa na James Comey yahoze arongoye ibiro bya FBI aho yariko yishura ku bibazo by'abashingamategeko teka muri indwi. Mwibuke ko Sessions ubwiwe yitangarije ko atamatohoza y'ibyagirizwa abegereye Perezida Trump azogiramwo uruhara abo bakabagirizwa imigenderanire n'Uburusiya ngo ntazigera agira uruhara muri ayo matohoza ni nyuma yaho yiyemereye ubwiwe ko yabonanye na ambasaderi w'Uburusiya muri Amerika inshuro zibiri mu mwaka uheze mu gihe cy'imyiyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu. Igipolisi cy'Ubudagi kimenyesha ko indege yari itwaye ingenzi yaguye ubutarariye ku kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Cologne mu burengero bw'icyo gihugu ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu, inyuma yaho zimwe mu ngenzi zumviye ibiyago by'izindi ngenzi biteye amakenga nk'iterabwoba. Igipolisi cyo muri iyo ntara kimenyesha kandi ko habonetse isakoshi ngendanwa muri zimwe baheka mu mugongo iteye amakenga kandi kwacarahagaritse ingenzi zitatu. Iyo ndege yahuza ibisagara vya Ljubljana muri Slovenia n'umurwa mukuru Londres mu Bwongereza. Imaze kugwa iyo ndege saa 10:00 z'umugoroba wa masaha y'Ubudage, igipolisi caciye gikuramwo abari muri iyo bose uko bari 151, gica gifata agasakoshi ko mu mugongo kumwe muri abo bantu batatu bakekwa baca baragaturitsa. Abo bagabo batatu ubu bakaba bariko bari mu minwe y'ubu y'igipolisi muri ico gisagara, ariko nta makuru y'ivyari muri ako gasakoshi kafashwe yatangajwe n'igipolisi, kandi hakaba hataramenyekana nuko ivyo vyari bifitaniye isano n'ibijanye n'iterabwoba. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, turasubira igihe cy'isaha imwe z'agatondo.
Turamushimiye mugenzi wacu aje kudushikiriza amakuru. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ejo yitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Ari gya kenshi mufite nk'abashuti bawe,
abashuti bawe ukajya ubona hari ubuzima baba umva waba muri ubwo buzima
cyane. Urubyiruko ruhura n'ibishuko byinshi kandi rimwe na rimwe nabo ubwabo babigiramo uruhare. Akimwe mu biza kwisonga mu bituma urubyiruko rutoroherwa n'ubuzima no kutanyurwa n'ibyo rufite, ahubwo bagashyira imbaraga mu kubaho bakurikije uko bagenzi babo babana umunsi ku munsi babayeho. Ibi bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane ku giti cy'umuntu bitewe no gushaka kubaho uko kanaka abayeho kandi mutanganya ubushobozi. Ngira ngo murabizi ko kubaho uko undi muntu abayeho biravuna, cyane cyane bikavuna kurushaho iyo mutanganya ubushobozi. Akurundi ruhande nanone, ibi byateza amakimbirane ndetse no gushyamirana mu gihe utanyuzwe n'ibyawe, maze ugatangira kunyura inzira z'ibusamo witiza iby'abandi cyangwa ukadukana ingeso yo gukorakora kugira ngo nawe ugaragare neza mu bandi. Reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira muri aka kanya. Nitwa Crispin Mizero, njye mugiye kubana muri iki kiganiro. Dutangira ikiganiro ngira ngo bakunzi bacu murabizi ntitujye tubaniganya ijambo. Tubibutse ko uyu munsi tugiye kuganira ku gutanyurwa n'ibyo umuntu afite bishobora gutuma yifuza kubaho uko kanaka abayeho nyamara batanganya ubushobozi. Wabo udukurikiye muri aka kanya, ese kuba umuntu atanyurwa n'ibyo afite ubona biterwa n'iki? Ese ni izihe ngaruka ubona byagera ku muntu? Kuri iyi ngingo tugiye kuganiraho, ibitekerezo byanyu, ingero zabo muzi byabayeho ndetse n'inyunganizi z'uko mubibona bihawe ikazi. Bityo reka dutangire ikiganiro tukumva icyo bamwe mu rubyiruko babitekerezaho hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Nicole Umuziranenge.
Turakuba bibi cyane mu gihe ushatse kugera ku byo abandi bafite ubinyujije mu nzira.
Kenshi usanga ikintu kiba gitera abantu kutanyurwa uko bari ari ugushaka kugaragara uko batari hanze. Abantu babafate uko batari, babafate nk'abakomeye kandi badakomeye, babafate nk'abafite ikintu bafite kandi batagira.
ikintu nyamukuru mbona gituma abantu batanyurwa nuko abafite inzozi nyinshi z'ibintu bifuza kuzageraho noneho yabageze nko ku rwego akabona noneho bitewe n'umuvuduko w'inasi turimo akabona ibintu we yarageze biri ku rwego rwo hasi akavuga ati nta kintu nakoze nakoreye ubusa akifuza kugera kuri rwa rwego
ikintu mbona nuko kutanyurwa nuko umuntu ameze biterwa n'ikigare umuntu agendera cyane cyane nk'urubyiruko reka mvuge ku bakobwa twebwe ushobora kuba ufite mugenzi wawe afite ikintu runaka ukumva ko nawe ugomba kubaho nk'uko abayeho ukumva ko ugomba kwambara nk'uko yambara ukumva ko ahantu asohokera nawe ariho ugomba kujya ariko ukibagirwa yuko muratandukanye ntabwo wowe nawe muri mungana kubera ko nzi ko ari inshuti yanjye nkaba mbona ngiye mfite ka gatelefone gato yabita karasharamye nkumva yuko ngomba nanjye kuyibona
ntabwo gisoma kubita kumunwa bundaga itagotomera
ibi byari bitekerezo by'urubyiruko ariko nawe dukurikiye ufite uko bibona fata telefone yawe maze udusangize igitekerezo cyawe mu butumwa bugufi kuri iyi nimero
0784182832 cyangwa se 0782082832
ikinyobwa yanga kwisi ni kimwe na mazi ya robine
Reka dukomereze ikiganiro mu karere ka Rulindo aho bagenzi bacu Dorine Ndahumba ndetse na David Hitman abanyarukiye maze bakaganira n'umwe mu rubyiruko wahuye n'ikibazo cyo kutanyurwa n'ibyo yari afite ni umukobwa ariko reka ndeka kumuvugaho byinshi maze abitwibwirire ndetse atubwe n'ingaruka byamugizeho
Mazina yanjye banyita Uwineza Fiona ntuye mu karere ka Rulindo. Yewe nabonaga abandi bana kwishuri bameze neza nkifuza kumenya nk'uko bameze ariko bikaba ngombwa ko mbashe kubona amanza nkamenya aho babikura. Komeje kugera mbegera ngo mbabaze ukuntu babigenda kugira babeho neza, bambare neza, nkifuza kuba ntabimenya. Gihe cyarageze ndabegera ndababaza barahanjyana ariko bikaba byacaga mu zindi nzira zitari nziza. Kubitewe n'icyo nashakaga nyine kumva ko nabaho neza ntagoye ubuzima nkumva nanjye ngomba kubikora. Twarakomeje bansaba ko twajya sokana nanye ndabibemerera kuko numvaga nshaka kugenda mu buzima bwa nkumva kuntu bimera twarajyanaga tugasohokera hano mu mabare ubwo nyine kwaje kumenya n'abahungu yadukorera ibintu binyuranye n'umuco biza kuvamo kuba natwarinda
ese noneho wabyakiriye gute
harangoye kubyakira kuko no kugira bibwira ababyeyi ko nite cyari ikibazo umuntu we wororerwe kwiga ntago ne narohereje kudanirwa mu mwibyo mwibyo mwizo ngeso mbi nkwikiye ibyira iyo cyarageze mbibwira ababyeyi banje biza gutera ikibazo mu muryango banga kundihira ngo nyine habaye ikibazo kutongera kundihira ubwo biza kuba byatuma mpagarika ishuri gutyo simo byanjagiye kunyugwa n'ibyo mfite si nifuze kuba nk'uko mugenzi wanjye abayeho ko twe tutanganya ubushobozi kanyugwa n'uko ndi ibindi simo byanjagiye nuko ntazongera kugendera na rimwe mu kigare nkurikiye iby'abandi bafite uko nge ntabifite inama nagira nuko bajyanyugwa n'uko bari ntibifuze kumera nk'uko batari bakanyugwa nkuko bavutse nuko imiryango yabo imeze
ibyishimo byawe nibyo binyura yakoreshe nashira ufate visa kadi icyo nshaka ni ukubona wishimye abavuga bavuga ibyo batazi badekera umugore ayarya n'ayanjye
Uwineza Fiona ati imbarutso yo gutanyurwa n'ibyo nari mfite byangizeho ingaruka niyo mpamvu nazongera kugendera mu kigare bityo inama nagira urundi rubyiruko ni ukunyurwa n'ibyo bafite ese wowe udukurikiye ubona kugendera mu kigare byaba kimwe mu bitera kutanyurwa n'ibyo ufite muri bagenzi bawe ufite uko bibona bityo ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa unyunganizi kuri izi nimero
0782182832 cyangwa se 0782082832
Ikizungereza mu mugi nta numuta zikwari imiza arambara kuva hasi kugeza hejuru arahenze erega gusa neza kumugore bigaragaza umugabo mwiza gusa neza kwerega nanjye mbambishaka Zahabu umubiri wose ngufite ikirombe Mama ni mani
kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
Ibyishimo byawe nibyo binyura yakoreshe nashira ufate visa kadi
icyo nshaka ni ukubona wishimye abavuga bavuga ibyo batazi badekera umugore ayajya n'ayanjye
Mu gihe twatangiraga ikiganiro twakomoje kukuba kutanyurwa n'ibyo ufite bishobora gutuma umuntu agira akaboko karekare maze bikaba byaba imbarutse amakimbirane mu muryango nyarwanda mugenzi wacu Maxime Rindiro na Ineza Charlotte baganiriye na Gahongayire Dorsera umujyanama ku mibanire ya muntu maze baganiriza byinshi ku buryo kutanyurwa n'ibyo ufite bishobora kuba byakwirindwa
Nitwa Gahongayire Drosera nkaba ndi umusosiyali mu bitaro bya Muhima akaba ari jyewe uyobora iyo serivisi sosiyali mu bitaro cyangwa se n'ahandi hose ishinzwe gukurikirana ibibazo by'abantu ubu bafite ibibazo bitandukanye badashobora kwikemurira ubwabo bigasaba ko haba abantu babafasha kubikemura hagati yabo cyangwa se bakabageza no kuzindi nzego zitandukanye zishobora kubafasha gukemura ibyo bibazo niba uri umwana w'umukobwa udafite intego ushaka kugeraho ushobora kurarikira ibintu kandi yenda udafite ubushobozi nyamara yuba ufite iyo ntego ufite intumbero ushaka kugeraho ibyo bintu wari kuzageza igihe ubona ubushobozi bwo kubyiha ntago navuga ko ari ibintu by'indwara ubundi umuntu wese ashobora kugira irari ni ibisanzwe kamere muntu umuntu ahora yifuza ariko umuntu uko kwifuza ugomba kumenya uti ikintu nifuza nakigeraho gute naca muzihe nzira uko kugira ngo utere intambwe uve ku rwego rumwe ujya kurundi ugomba kugira icyo ukora ingaruka z'abari abana barahungabana buriye ni ukuvuga ngo umwana ntago yiyakira aba yumva yavuye mu murongo w'abana yabaye umukuru imburagihe akaba abona nanone yahemukiye umuryango we kandi hari ikintu nawe abuze atakaje niba yari umwana yiga abandi bana bagakomeza bakiga we akaba agiye kurera umwana imburagihe akenshi havamo no kuno uwo mwana aramwanga no kumuta bajya babata hano
noneho ari n'umwana ufite ubumenyi ku buzima bwe n'uburyo akuze myororokere ibyo byose akabasha kubyirinda aho ugasanga we ari nko mu bwonko ari indi mitekerereze afite abo ngabo mubafasha gute
byabaye nk'indwara ni wa muntu rero gake gake azagenda aganirizwa gahoro 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 ntabwo ari ibintu yahita reka ako kanya muri societe ntago bamwakira neza niba uri wa muntu bazi ko niba nsize ikintu hano wowe uri buswa gifata urumva nta kizere societe imugirira
te harabyi bafite abana bameze batye yabona ibibazo bimurenze akafata umwanzuro wo kuba yamureka wareba kandi ugasanga iwabo bari bafite ububasha bwo kuba bamufasha harabavuga ko byarenze bikaba indwara yo mu mutwe aba babyeyi bafata ibyemezo nk'ibingibi bo mwababwiye
Nukuvuga mbere na mbere ababyeyi ni bo barateshutse ku nshingano zabo kuko usanga ababyeyi b'iki gihe ntago bakiba hafi y'abana babo batwawe ngo no gushaka imibereho nta mwanya bajye baha abana babo naho inama iterana rero urumva umwana azajya mu byo atazi kandi bitari byiza umva niba ubona ari ibintu birenze kwa muganga hose haba hari serivisi ishinzwe kureba ibyo bibazo zirahari mu mavuro yose kango niba ubona rero ari bibazo utakishoborera ujya kwa muganga hari serivisi zishinzwe gufasha abo bana
Iyi niyo nkuru tugejeje ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro ejo aho twaganiraga ku kutanyurwa n'ibyo umuntu afite bishobora gutuma yifuza kubaho kukana akabayeho nyamara batanganya ubushobozi reka dufata akaruhuko gato maze dukomereze mu gice cya kabiri aho dukurikira ikinamico nyiramubandi Duherukana Soronga na Papiasi imigambi yabo yo guhangana na gatsimbanyi itaracogora mu gihe Minyona twite ndetse na Tonto Kiduhe agishakisha amahirwe yo kumucika irwejuru na Ruhiza imyiteguro y'igitaramo ku marushanwa y'amahoro yaririmbanyije reka dukurikire iki gice
ubikome byose by'u Rwanda chapapia ngaho ngaho banguka tugende
oya ndareka kugira ikibazo
ubundi turebane na iri ambwango nikatsimba nyigeze karakajya
ariko ashasoronga none haramutsa dufashe
hago
umuntu ndakorasiye n'impamo y'imana
ubusa twe turabana turabana ku buryo tugenda twasamyera turabikora nk'uburyo twabikoze ubushize tumburandurira ibishyimbo n'ibigori
ariko subwo birangagije kubwo duherukayo nahuye n'uruva gusenya koko Araga nanjye ntangira kwihagararaho rwose ngira ngo mukange maze ubundi mbona zanguye umuhoro y'abatata we umva nakijijwe n'amaguru bidasanzwe
buryo akabigase kwa nkakeza rwose iyo nyibukije biri abintu ndaseka nkabura umwuka nkahita nkubona n'igifuka ku mutwe wagira ngo ni mari wikoreye buriya ntibomiwe
jehorere yubiseke
yasogose
kose imana
ariko rero ndabona tuhageze sibyo
twageze byo
none cabugufi hubwo wowe uraturuka hariya hirya
yego
nanjye nturuke kuri uruhande rwo hino ubundi duteme nta nimwe dusize
dutangire rero
tema iteme yongere
ko nanjye kumva ibintu bijagajaga mu rutoki
ibikize kandi
itonde ubwo se wamuhanya ngo ndagatsimbanye dore ko atajya naryama
reka kugira ubwoba ariko uhagarara nk'umuntu w'umugabo uranyumva neza shika mushira ubute duteme ubundi ntureba ko nge maze gutemesha tu
wagera witonde soro itonde
itonde
kese tuza nyamara ndikumva ikintu kigenda genda rwose
ariko siko nari ngupenze kandi wabyumvise koko n'abantu bari bari kuvuza induru koko
mubine imana yampaye no kumviriza burya bibamo burya ngiye papiyasi numviriza ibindeba n'ibitandeba
yaho gatwa reka dukomeze tubunde hano niba cururuka turongera twiruke ataza kuza kudusanga
ariko rero sorunga nabari rwose sinzi ko ibikorwa bibi tuzabigereramo umugisha erega burya ngo nawe ukwiye gukora nk'uko ndakoze
oya sindi kumwe nawe iriya mbwa ngo ni gatsimbanya nza
Shiri ariko ziko ntekereza nanjye ndimo ngutekereza neza neza ungezeho umutima wanjye ntawo ndwibereye muretse wowe
nibyo se arega shaho niko bigenda kubakundana bataryaryana
nibyo
nanjye niko umutima ugenda utera nyine ngutekereza ureke byabindi by'abahungu nyine bahura n'abakobwa bakarangara nge birasinjya mbarizwamo
Shiri no concerts n'ukuntu wagira ngo abahungu bose bararemaye bapfa kubona umukobwa cyangwa umugore ukabona bahindukiye ijosi rirenda gushinguka
nge soko rero kandi biriya nabitsinze umunsi Imana impa umukobwa w'igitego nkawe ubahiga bose
ariko
Shiri
karam
ubuse wowe witegereje ahadutuye ndetse n'ahandi hose hadukikije zasogwe zahe hose usanga ari nde mukobwa rwose wakoze imbere
ako Shiri aho nabagubeshye pe burya ngo nawe imenya amenywa n'abandi ariko ndagushimiye mukunzi wanjye kubw'amagambo meza umbwiye
ariko rero shaho nuko nkubona buri gihe nkibagirwa n'ibyangenzaga ese wamenye ibyatubayeho
sikada
abantu baherutse kuza mu rutoki rwacu baratemagura insina n'imibyare yazo bararika hasi
yesu pekishano kose niwasanga ari marume wongeye gukora ishyano nk'iryo koko usibi ni ibiki rwose
sinabihamya gusa papa yavuze ko ngo ari nge na mama turi kumugambanira ngo kandi ko nabimenya ngo azigira gushaka undi muryango barizwamo
ibase nuko
uretse ko mbaba
karamba
niyo papa yagenda nuko uraramutse agiye nge ntibyambabaza
ngo iki
none se reba kaduruvo yirirwa ateza umusozi wose urebe ukuntu yirirwa atesha mama umutwe wongereho nuko natadushyigikiye mu rukundo rwacu nurangiza nawe umbwire
sha
ngewe sinababara pe
Sheri
ndakumva
ntugakunde gutekereza gutyo umubyeyi aba ari umubyeyi igihe cyose nubwo yabakoreye amakosa angana ate mugomba kwihanganira ahubwo mugakomeza gusenga cyane kugira ngo agabanye ubukana
shambaba amagambo yawe aranezeza gusa reka nkwisabira akantu kamwe
ndakumva sheri
uzambabarira ujye unkunda cyane ariko byatuma nibura nibagirwa papa nibagirwa ibintu papa rwose ankorera sibyo nshuti
humura mukunzi wanjye ibyo nta kibazo pe ntuzigere uhangayika ndagukunda sheri akabizu bazi
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya America.
Tane! Tane! David ndabirambiwe. Ako cyora ko byihanganira rwose. Ndabirambiwe.
Urambiwe iki se ka?
Ntabwo byumvikana.
Ariko gatsimbanye mu gabo wanje rwose wabayute. Ubu nibushora kwira utambiye na munsi wose. Ubu koko nirihe ko samba nagukorera itumumbwira kurambiwe.
Agatsinda ndavuga nawe ukavuga. Ugurumbi byuvuga babemeshe koko nta soni ndekubaza nsubiza
ndi kukumva ariko
uwe no muhungu wa mwagiye munzo muragarama kugeza naho mudashobora kumva induru
ariko se ubukoko no kuryama tugasinzira tugiye kujya tubiryozwa cyane cyane ko nta uba yiteguye amakuba
murabuzwa n'ikize kuvuga gutya ubushize bazane mbwa hano ntabwo mwari mutundamye hano mu rugo mwakoze iki koko none ubu ngubu urutoki bakaba baruyogoje barutema mwigaramiye hano cyokoze ubu ngiye gufata icyemezo ubu ni nsanganywa muri kungambanira mwese ubu nzabata nigendere njye gushaka undi muryango n'umuri nta kiza cyane
ariko se kuko urakomeje gatsimba
ndakomeje nyine
kubona ko gutinyuka ngo twaba tukugambanira ubu se ubu tubaye tukugambanira twe twaba twiretse koko
babwiye iki se ntimurya mukaryama njye nkaranirukankana n'abagizi bana cyokoze reka ndingewe reka nkubwire rwose muraza kumbona we n'umuhungu wawe muraza kumbona muri iyi minsi rwose ntabwo ndaborohera
hakoze ubundi ubu abantu batugendaho badushakaho iki rwose ubu koko barashaka gutuma ntandukana n'umutware wanjye kuko kandi bidakwiye ko ndabizi koko imana irahari kandi nta n'icyo nishinja
sinakubwiye ibimenyetso bya mbere dore ngibi ndabizanye
ibimenyetso harya by'iki haba uziko nsigangira amazinda
uyu bese kubushize tuganira twavuze ko tugomba gukurikirana kiduhe uyu munsi rwo nkuzaniye record namufashe yongeye kumpamagara ubwo yambwiraga ko ngomba kubika ibanga rye ngo nk'umusore mugenzi we yambwiye byose uko batangiye na Minyoni kugeza ubu
Shanda kwemeye ukuntu wibutse gufata amajwi ego
ni umugome mubi ni umutindi
cyane
ngo ntashaka kugira ikintu na kimwe amufasha kandi yaramuteye inda ibyo bigomba kujya mu ngingo zose zigomba kwifashishwa mu rukiko harengerwa uburenganzira bw'uriya mwana w'umukobwa kuko yaramwangije kanamwangiza kari akagene kiriya kinyago cy'umugabo kigomba guhanwa
Ese ubundi haba ntiwakanyohereza kuri WhatsApp nkakumvisha abandi bana ndetse nkakohereza na directeur wacu
reka nkaguhe nta kibazo kuko tugomba kuzajya gushaka umuryango we tukabibaganirizaho twitonze
ibyo ni
kuko ibi byatuma umuryango uhungabana gusa nanone ntitwaterera iyo
ndabona kangezeho ngaho rero reka ngende ubwo turi kumwe
Ese ko mu Kinyarwanda baca umugani bati iminsi y'igisambo ni 40 ntabandusha kumenya umubare w'iminsi muhehesi ngo menye igihe tonto kiduhasigaje ngo ashyikirizwe ubutabera areka tuzasubire ubuta
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya America 104.3 FM
Mbere kugana ku musozo w'ikiganiro cyanone nk'ibisanzwe reka tubanze duce gato ku butumwa mwadusangije ni ku kiganiro cyatambutse ubushize reka mikaze mugenzi wanjye ubikeza Christella
Nongiye kuba ikaze mwe mukomeje kubana natwe mu kiganiro ejo nkuko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo ndetse n'inyunganizi muwa mwaratugejejeho ku biganiro byatambutse ariko mu gutangira reka mbibutse ko insanganyamatsiko twaganiye ku kimweru cyatambutse yavugaga kucyo washingiraho uhitamo muzabana. Ese wahitamo muzabana ushingiye ku butunzi cyangwa ku rukundo? Reka ubutumwa bwa none tubihere ku bwamaniraga ba Narcisse uherereye Ngoma, aho yagize ati: ati ubu nafashe icyemezo cyo gukora ntikoresheje, ndetse n'uwo nakunze tuzabana nkazanabimutoza, mbese twese dusenyere umugozi umwe bihereye ku rukundo dufitanye. Naho Uwera Clarisse uri mu karere ka Ruhango yunze mu rya mugenzi we ati: nanjye ndemeranya n'abavuga ko urukundo ari